Okuvaako kw'amasannyalaze mu disitulikiti y'Obukoma Nsimbi kweraliikiriza abakulembeze mu bitundu bino nga bano bagamba nti kino kyolekedde okwongera obumenyi bw'amateeka mu bitundu byabwe. Abakulembeze bano okuli ssentebe w'ekyalo kye Rwembiriiti mu ggombolola y'ekitanda Katomatovu, kansala omulonde ow'ebutenga ey'ekyalo ku lukiiko lwa disitulikiti y'Obukoma Nsimbi, Munyana Abdul Nool nga kw'otadde ne kansala w'eggombolola y'ebigasa Ssaalongo Muweesi Dennis Intensive. Aboogeddeko ne Radio Buddo bategeezezza nti okuva omulimu gw'okubunya amasannyalaze lwe gwakwasibwa ekitongole kya gavumenti ekya UEDCL, amasannyalaze gazzenga gavaako ekiviiriddeko ebintu by'abantu okwonooneka nga kirowoozebwa nti embeera eno yandyongera n'obumenyi bw'amateeka mu bitundu byabwe. Mu kwogerako n'omusasi waffe, bano basabye abavunaanyizibwa ku kukola ku nsonga z'amasannyalaze okukola kyonna ekisoboka okulaba ng'abantu baabwe bafuna amasannyalaze.
Bannabukoma Nsimbi balina okwemulugunya wakati mu nnyiike ennene eri ekitongole kya UEDCL. Tuwagala kiveeyo kituwulire ennaku mmeka ze tulina okuba n'amasannyalaze, kubanga bannabukoma Nsimbi ennyiike gye balina nti bateeka ebintu byabwe birina okubikozesa amasannyalaze ne bifiira mu mafuriji. Abantu bafiiriddwa ssente mu mata, mu butunda.
Saba aba UEDCL basobole okubanga bamaliza ekizibu kyabwe kino eky'amasannyalaze okubanga tegavaavaako, abantu baleme okufiirwa bizinensi zaabwe, n'abasuubuzi abanyuka ekawungeezi baleme nga bavubuka wana abesijjo tebabakwata kabubadia. Abalimi baffe babenga basobola okusunsula emwaiza yo mu budde.
Mbubuga bungi ate bulina amasannyalaze era tekitera ekizibu ku masannyalaze. Kati bwegagenda ekiwululu ekyo aga kizikiza kiyamba mu mizi amenya amateeka ne gakeeyambisa okumenya amaduuka n'okukola ebikolobero ebirala.
Bino we bijjidde nga n'abasuubuzi kye bajje nabo baveeyo balaga obutali bumativu bwabwe ku masannyalaze agazze gavaavaako ge bagamba nti galese goonoonya ebintu byabwe. Kyokka gye buvuddeko, omukwanaganya w'okubunya amasannyalaze mu bbendobendo ery'e Masaka Joseph Kalungi yavaayo n'agumya abantu nti okuvaako kw'amasannyalaze mu bbendobendo lino kugendereddwamu okwongera okutereeza obuweereza bw'amasannyalaze mu bitundu byabwe.
Waliwo power station eziri mu kutereezebwa ezikola amasannyalaze, so mu kiseera kino kwe kubanga tulina amasannyalaze okuvaako, naye tusuubira mangu ddala okubanga system zonna ziterezeddwa bulungi. Lwaki abantu baffe basaba babeere bakkakkamu ku nsonga yaki, nsonga ya gw'okuvaako.
Ku nsonga y'ebyokwerinda, Radio Buddo yogeddeko n'amyuka omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'Obukoma Nsimbi Luwaga Joseph n'agumya abatuuze ng'ebyokwerinda bwe biri gguluggulu era oyo yenna anaakwatibwa akakumujjuutuka. Era ajjukizza abakulembeze b'oku byalo okukola omulimu gwabwe gamba ng'okuyisa amateeka agayambako okukuuma ebyalo byabwe nga bitebenkevu.
Omulimu gwaffe nga security offices kwe kukakasa nti Uganda eri safe, teyina yadde ekizibu n'ekimu. Nawe ekyo njagala kubasaba mikwano gyaffe mutuyambe, ekisooka abakulembeze b'ebyalo mmwe mutuuze nnyo enkiiko z'ebyalo, mube nga musetinga bubayirozi n'engeri gye mugenda okulwanyisa obuzibu bw'emisango. Bwe muzuula abamenyi b'amateeka oba abateeberezebwa okuba abamenyi b'amateeka, mutuyambe nnyo mututegeezeeko ng'ab'ebyokwerinda, tujja kuba tuyimukiramu tujje tulabike nga tutaasa ebitundu. Mutuyambe mutubuulire ku buli ewali akazi kona kona woteebereza omulimu gwaffe kwe kujja kakasa ng'abantu baffe mutuula mirembe mukole emirimu gyammwe. Njagala kulabula abasuubira okuzza emisango oba abalowooza okujja Obukoma Nsimbi mumenye ya amateeka, security eri seeti bulungi okwanganga buli muzi w'emisango.